Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira hano i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda, na katwumvira kuri FM 104.3. Ndabasuhuza mwese, mbaha ikaze mu kiganiro murisanga hano ku Ijwi rya Amerika. Danari ku buhanga bw'ibyuma, Fatou Almas Karala niwe umfasha kwegeranya amajwi yanyu, naho kuri mikro nitwa Jeffrey Mutagoma. Mbaha ikaze murisanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Imibare itangwa mu ibarurisha imibare ry'ibigo binyuranye igaragaza ko mu Rwanda abaturage 80% baba mu cyaro cyangwa se batuye mu cyaro, mu gihe abagore bageze 60% by'umubare rusange w'abakora mu nzego z'ubuhinzi bworozi. Usanga abagore aribo bakora akazi kenshi karimo nko guhinga, kubiba, kubagara no gusarura. Gusa umusaruro babarirwa usanga hanini utagendanye n'imbaraga baba bakoresheje muri ibyo bikorwa. Ibigo by'imari binyuranye nabyo bivuga ko umubare w'abagore babasha kubigana bashaka inguzanyo zo kwagura ibikorwa by'ubuhinzi ukiri muto ugereranije n'uw'abagabo. Leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba zinyuranye zigamije gufasha abagore mu iterambere. Hari kandi n'imiryango yigenga inyuranye igaragara mu bikorwa byo guteza imbere abari n'abategarugori. Gusa abagore bo mu cyaro bakomeza guhura n'ikibazo cy'ubukene mu buryo butandukanye. Kuri iki gicamunsi muri sanga yabatumiriye Madame Rutagengwa Meloni, umwe mu bakuriye imiryango yigenga ikorera mu Rwanda, akuriye ikigo Save Community Initiative kigamije guteza imbere umugore wo mu cyaro, kibinyujije mu mahugurwa, kwigisha ubumenyi ngiro no kubakangurira kwirwanaho mu buryo butandukanye. Madame Rutagengwa, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Munsi rero ndagira ngo utubwire ku kigo ukuriye Save the Community Initiative ukuntu mwatekereje igitekerezo cyo gushyiraho icyo kigo cyaje gite.
Murakoze cyane Mutagomwa. Nitwa Rutagengwa Meloni, nkaba ndi umuyobozi wa Save Community Initiative, n'umuryango nyarwanda udaharanira inyungu wagiyeho ugamije guteza imbere abadamu, abagore n'urubyiruko rwacicishije amashuri ariko wibanda cyane mu gice cy'icyaro. Twatangiriye mu twibanda nka sample cyangwa se nk'ubushobozi twari dufite. Twatangiriye mu turere tubiri, Gasabo na Gatsibo. Muri Gasabo nuko nubwo ari akarere kari mu mujyi ariko gafite igice cy'icyaro. Noneho Gatsibo nuko njye na bagenzi banjye dutangiza uwo muryango, abenshi muri twe tuvuka muri Gatsibo. Ubwo twagize igitekerezo cyo gushyiraho uyu muryango uharanira inyungu z'umuturage cyangwa guteza imbere umudamu mu cyaro, bitewe na experience natwe twakuriye mu cyaro hari ibyo twakuze tubona ariko waje subira kwivuga ukabona hari nk'ibintu wenda bitagenda se hari nk'umuntu waruzi ugasanga wari umuzi kera ari umudamu agakura abana abamukomotseho nabo ugasanga barimo barasa nk'abajya mu murongo ubuzima ari umuzi mukiri umwana nuko haje icyo gitekerezo turavuga ngo hari icyo twakora kugira ngo hari umusanzu twatanga kugira ngo natwe tugire icyo duhindura haba aho tuvuka cyangwa no muri sosiyete rusange bitewe no kwaguka kwacu murakoze cyane
ye nuko rero ubwo muba mukoze mugize icyo gitekerezo muhereye muri utwo turere tubiri twa Gatsibo na Gasabo mukora iki
duteza dushishikariza abadamu kwibumbira mu makoperative noneho nta kintu uburiya ushobora gukora ubwiye umuntu umwe kuri umwe gusa ubashishikariza kwibumbira mu makoperative noneho igitekerezo ufite cyangwa se impinduka ubakeneyeho ukayikora bibumbiye hamwe nuko ubashishikariza cyane cyane nuko ubashishikariza kwitabira gahunda z'ubuzima tukabashishikariza iterambere kugira kumva bafite uruhare mu iterambere ry'igihugu tukanabigisha tugakora amaproje yo kubigisha imyuga itandukanye
wari uvuze mu kanya uti iyo twasubiraga ku ivuko kimwe mu bintu byatumye mutekereza gushyiraho uwo muryango waravuze uti iyo twasubiraga ku ivuko twaragendaga twagerayo ugasanga umuntu waruzi yarabyaye umwana we nawe ari muri wa murongo w'ubukene ndagira ngo use n'usangiza abumva radijwi rya Amerika nk'ubuzima ubw'umugore wo mu cyaro by'umwihariko aho ngaho igatsibone na Gasabo ubuzima mwabonaga bwatumye icyo gitekerezo kiza ingorane z'umugore wo mu cyaro mwabonaga ari nk'izihe
umugore wo mu cyaro agira ingorane zitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi akenshi biba bishingiye hari igihe usanga bishingiye ku myumvire abo uko aba yarakuze bishingiye ku myumvire hari n'igihe noneho akenshi usanga imibereho ye mibi ishingiye ku mateka aho yanyuze uko yavutse uko yakuze noneho iyo hatabayeho nk'ubufasha niko nakubwira kugira ngo umwegere umwereke yuko bishoboka ko aho ari cyangwa se ubuzima yakuriyemo bishoboka ko bwahinduka iyo atabonye umushishikariza yumva ko ari bwo buzima ariko icyo nabwira abankurikiye cyangwa se impamvu twagize uwo mutwaro n'ibyo twabonaga hari ukujya n'urugero ngiye kuguha buriya umudamu ahava akagera iyo atameze neza atari stable mu rugo bitewe n'ubukene buragenda bukakwica no mu bitekerezo iyo rero utari stable umuryango wawe nawe ntago uri stable ni hahandi usanga umuntu afite abana ariko bakaba bamucika bakabinzerereza kubera mama we yataye urugo yagiye gushakisha imibereho nabwo atazi umurongo abushakiramo cyangwa se hari ihohoterwa mu rugo ubukene umugabo yagiye guhaha wenda umugore yasigaye aho ntazi inzira agomba kunyuramo ntazi uko agomba gushaka ubuzima umugabo wenda akaza yasinze ugasanga harimo amakimbirane nk'ayo ngayo ariko icyo tubashishikariza ureba nk'uwo mudamu ukamushishikariza kwegera abandi bakajya mu itsinda mukabigisha wenda umwuga runaka mukabashishikariza kumva yuko agomba kubanza guhinduka mutwe akumva ko ibintu byose bishoboka akumva yuko hari icyo yakora agatera imbere ntaheranwe n'amateka ye ukamushishikariza ukamwigisha umwuga akawumenya, niba ari ukudoda akiga kudoda akadoda, niba ari ukuboha akiga kuboha akaboha. Dore ko dufite n'amahirwe, dufite leta yacu ishyigikiye cyane cyane ibikorerwa mu Rwanda. Nta kintu wakoresha amaboko yawe mu Rwanda hano ngo kibura agaciro cyangwa ubura aho wakigurisha. Ni muri urwo rwego twashyizeho twazanye igitekerezo, tukumva yuko hari ikintu twakora natwe.
Mu kanya ndakomeza nkubaze ibijyanye n'ibyo waruvuze by'ukuntu leta ishyigikiye nyine bikorerwa mu Rwanda n'uburyo by'umwihariko ishyigikira iterambere ry'umwari n'umutegarugori, ariko iki kiganiro burya ntabwo ari cyanjye nawe gusa, haba hari n'abakunzi b'ijwi rya Amerika baduteze amatwi hirya no hino ku isi, baba bashaka gutanga ibitekerezo cyangwa se kugira icyo babaza. Uyu munsi rero ndagira ngo tujye ku murongo wa telefone tubahe ijambo, batange ibitekerezo cyangwa se niba hari icyo bifuza kubaza. Duhere kuri Louis Michel, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Urakoze cyane Joffrey, mwariko.
Murakitsaho.
Aho narinda aho. Mfite akabazo nshaka kubaza umutumirwa.
Ye.
Ndagira ngo mubaze bose uwo muryango atubwiye uturere tubiri bakoreramo, ndetse nitwo turere tubiri barimo, cyangwa se hari utundi turere kugeza ubu ngubu bari bagira ni tubiri twonyine kugeza ubu ngubu? Kuko impamvu mubajije jyewe uwo muryango nibwo mwumviye. Hano ndi hafi aho mbasha kumva, aho mbasha kugera, uwo muryango ntawo bari pe. None basebe mu turere tubiri ariko barateganya kuzagira mu turere twose tw'u Rwanda. Akabazo ka kabiri aratubwiye ngo baragenda bakabahugura, ndetse atanga n'urugero aratubwira ati tukagira gutya tukaba twakugisha nk'umuntu imashini akajya kudoda. Ndagira ngo mubaze hano mu cyaro imashini burya nayo irahenda, uno mugore wo mu cyaro hari umugore utayigurira, mbese ye umutumirwa hari ingengo y'imari mufite ku buryo mumaze kwigisha nk'umuntu nk'umwuga nk'uwo nguwo mushaka kugira gutya mukaba mwamutera inkunga mukamwamugura nk'iyo mashini agakora wenda akazayibishyura. Akandi kabazo nako kamatsiko mbega ye mwebwe ubwanyu nako ariko si mugeni hari nyenda inkunga muyiterwa nani? Mbega ni Leta y'u Rwanda iyibatera cyangwa se mufite hano mubona inkunga ku buryo bose mwemeza ko umugore wo mu cyaro aho ariho umunsi umwe muzamugeraho nawe? Urakoze cyane
Louis Michel. Mukanya turaza guha ijambo Philbert na Okera, ariko reka mbasabe bihangane bagume ku murongo, tubanze duhe ijambo umutumirwa agusubize ibibazo warubajije. Hariho bimwe yari yavuzeho, yavuze impamvu bahereye muri Gasabo na Gatsibo, avuga ko nakoreka ne kumwambura ijambo kuko yari yabivuze ariko ngira ngo warutaraza mu kiganiro, reka muhe umwanya agusubize. Melon Louis Michel ati murateganya kugera ahantu hose, ati iyo mwigishije abo bagore mubatera inkunga? Arongera ati mwebwe inkunga yanyu iboneka gute? N'ibibazo bitatu Melon Rutagengwa.
Murakoze cyane Louis Michel, ndamumara impungenge. Dufite gahunda yo kuza n'umuryango utangiye umaze imyaka ibiri utangiye, ntabwo ari igihe kinini. Impamvu twahereye mu turere tubiri namubwiye nari nabivuze, noneho uturere tundi umuryango uzagenda waguka. Ntabwo tuvuga ngo ni uturere tubiri twafashe uturere tubiri nka sampo kugira ngo tubone ko ibintu bishoboka. Turabona rero ko ibintu bishoboka, tuzagenda twaguka. Uturere 30 rwose tw'igihugu tuzatugeramo, ndetse tuzahagera. Ikindi yarabajije ku iyo tumaze guhugura bariya badamu bo mu cyaro, ni urugero tubigishije umwuga imashini, cyangwa se nta nubwo ari imashini gusa, nta twabigishije no kuboha ibikoresho byose byo kuboha ubudodo, amakroshi byose. Iyo dukoze umushinga, twateguye umushinga w'igikorwa runaka, tuba twarabariyemo n'ibyo bintu byose tuzabaha. Ntabwo umuntu tumwigisha imashini ngo niturangiza tumubwire ngo genda. Oya, tumwigisha imashini tukareba iby'ibanze, ibyo agomba gutangiriraho. Niyo twafata umubare w'abantu bake ariko tuba tuzi yuko dukoze igikorwa cyose tukakirangiza. Nari imashini turazibaha, iby'ibanze byose byo gutangira ubudodo, imyenda zatangiriraho, niba ari umugabo wose twashoboye kumwigisha tumuha iby'ibanze byo gutangiraho. Ikindi yavuze cyo ku nkunga, inkunga twandika amaproje, dufite abafatanyabikorwa tukabagezaho imishinga yacu. Iyo barebye ko bishoboka, hari igihe inkunga tuyibona cyangwa bakatubwira gutegereza ubwo icyo gikorwa tuba tukiretseho, tugakomeza tugategereza iyo nkunga, twabona ubushobozi igikorwa kigakomeza. Murakoze.
Mbere yuko tujya ku mirongo ya telefone, ariko nanjye ngeze nk'amatsiko, iyo umuntu mumaze kumushyigikira nk'uko mubyara nabo bikaba birangiye, cyangwa murakomeza mukamusura mukareba niba ibyo mwamwigishije yarabishyize mu bikorwa, niba abona amasoko y'ibyo akora, niba ari ibyo gufuma cyangwa niba ari imyenda doda, muramukurikirana cyangwa ubwo yacutse nyine muracutse mukikomereza mugashaka abandi?
Oya, turamukurikirana tugakomeza. Nta nubwo ari twe gusa, na leta iramukurikirana, kuko ni gahunda ya leta, tuba dushyigikiwe n'umuturage abashyigikiwe, ntabwo turekeraho, turakomeza tukamusura.
Reka noneho twakire Philbert, ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Ndabumva.
Urahagana he Philbert?
Jewe ndi mu giteranyo mu ntara ya Muyinga.
Uri mu Burundi?
Muri zone Cyuru. Muri zone Cyuru.
Ni ikibazo, ni igitekerezo?
Kenshi igitekerezo ku cyerekezo icyo kiganiro cy'umugore w'umucyaro. Tebe aho mperereye kubera ndiko ndaraba abakenyezi bari gukira ibikorwa by'iterambere. Hambere aho bahora bagura igitenge bakigiriwe n'abafasha babo, amavuta, umunyu, mugubu. Ndiko ndaraba abagore bose ubu bari kwirigaro bariko baradandaza kugira birondere ibyo bakenura mu rugo. Ndiko ndaraba iwacu nta ngorane abakenyezi bamaze kwiteza imbere rwose.
Ni ukuvuga umutegarugori w'umurundikazi we mu cyaro rwose ahagaze neza
mu mashyirahamwe, ubu nta ngorane bafite kabisa.
Ni byiza cyane aho ngaho imuyinga, niba ariko bimeze buriya n'uburimyi bw'ikawa babugeramo uruhare, bakabona uburyo bagurisha bakabona amafaranga.
Bariko baritabira ibintu byo kujya mu mapepiniyeri yo koreza amakawa mu minsi, nabo baratangura kujya mu makoperative yo gutera amakawa, bari mu bidina nyene bose hamwe.
Kuko kera ikawa wasangaga nka umugabo avuga ati ikawa zanjye isezeni yagera akagurisha udufaranga akashyira mu mufuka, si bose ariko hari ababikoraga, ubundi akajya kwica akanyota umugore akaviramaho.
Ibyo byahora biriho mu minsi abakenyezi bataritabira kujya mu mashyirahamwe. Mugabo kuva yaho bagiye mu mashyirahamwe bakajya barabahugura bakamenya kuri bakoresha imitungo yo mu rugo baciye mwumvikano, ubu ibyo byaragabanutse, ubu bose barahuza. Ni bake bake usanga badusize ngorane zo kuguma batera imbirungu, umwe baraguza ibyimbugwa ntabiriyundi, ubu babigize ariko babangiye kumvikana.
Urakoze cyane Philbert aho ngaho imuyinga mu Burundi kutubwira uko bihagaze. Melon, urabyumvise rero mu Burundi abakenyezi baho ngo ikibazo cy'ubukene baragenda bagishakira umuti, sinzi niba hari icyo wabivugaho cyangwa niba twakwakira undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika.
Ni byiza cyane no mu Rwanda ariko bimeze neza, bihagaze neza.
Ngira ngo ibyo murimo mukora ni ukureba abataragerwaho n'ayo mahirwe bamwe, kuko ntibyoroshye kugira ngo abategarugori rusange bose bicyaro bazamukire rimwe, hari ababanza hakaba n'abakurikiraho.
Radio
Ijwi rya Amerika ivugira hano Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ku murongo wa telefone dufite Okello. Urakitsaho muvandi?
Ndakizeho turaburanye.
Urahakana hehe? Ni nkuko bisanzwe Padel aho muri Uganda.
Padel mu majyaruguru ya Uganda.
Nuko rero igitekerezo ikibazo.
Igitekerezo nibaza ko mu guteza imbere umugore wo mu cyaro nibaza ko yatangirira cyane cyane kubatwa nihabeho kurobanura. Ubona ko bariya basangwa butaka b'abadamu b'abatwa akenshi bamwe baraheranywe cyane nareka. Ubona ko na leta kenshi ntabwo ishyiramo imbaraga kugira ngo ibashe kuba yabafasha.
Ibyo bintu ntabwo ari byo. Okello, ibyo bintu ntabwo ari byo. Ntabwo nabwo leta ibibagirwa kuko ishyiraho imishinga yo kubafasha, yanashyizeho yanabahaye n'umwanya mu butegetsi muri sena no mu nzego zifatirwamo ibyemezo ku buryo bw'umwihariko.
Abagiye wenda ibyo no kuvuga ngo twerekane ko nabo twabafashijeho cyane, ariko noneho uwo mudamu reka mwisabire, wenda mu kindi gihe muzongera kugirana ikiganiro azaza atubwira ati mu badamu basanga butaka twakizemo cyane barangana gutya na gutya. Nibaza ko byazaba byiza, ubona ko baguwe cyane aho kugira ngo bagume mu mwuga umwe wo kubumba inkono, ubona ko nta n'umumaro biri kubamarira.
Muri make wowe uravuga uti nibakomeza akazi, ariko cyane cyane bibande ku batwa, nibo bafite ibibazo kurusha abandi
cyane. Bariya abantu bahize zinyamateka cyane rwose, ubona ko bafite ibibazo. Bararenganye cyane.
Yeah. Okello, niba ari icyo gitekerezo wenda gutanga cyangwa niba ari ikindi kibazo, reka tugushimire cyane kubera icyo gitekerezo utanze hano ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze Voice of America, nanjye ndabashimiye.
Yeah, ugira umunsi mwiza. Melone Okello ati abatwa nibo bamerewe nabi cyane aho muri Gasabo n'Igatsibo bimeze bite?
Oya, Okello sinzi byaherukira mu Rwanda, ariko ibyo avuga ntabwo twemeranya. Kuko nkanjye aho ngenda, aho numva nashoboye kugera, ndakubwiza ukuri, umuntu naba narasanze abayeho nabi cyangwa se afite ubuzima wenda butameze neza, ntabwo nakubwira ngo ni umutwa cyangwa ntabwo ntuye n'umutwa njye sinanamuzi. Icyo nakubwira cyo leta y'u Rwanda ntabwo izamura umuhutu, ntizamura umutu, izamura umunyarwanda hava akagera. Ntabwo ibyo tubyemeranyaho. Niba gahunda ya leta ari ukuzamura umuturage cyangwa ari ukuzamura umugore wo mu cyaro, ni bose rusange. Ntabwo ni urugero wenda ngiye kuguha ngo yubake umudugudu w'icyitegererezo ituzemo abatuye mu manegeka cyangwa abatuye ahantu hari mu kaga. Iyo izaza ireba igice cy'abantu batuye mu kaga, irabafata bose ikabimura ikabajyana muri ya mazu. Ntabwo nkubwije ukuri, ntabwo tukirebera ngo uri inyuma cyane ni umutwa, uri imbere cyane ni ubwoko runaka. Ntabwo tubyemeranyaho ibyo ngibyo. Kandi n'ubumba inkono kuri iki gihe harimo ababumbyi, harimo ababaza, hari ubukorikori bwinshi butandukanye bugenda bukorwa. Iyo rero ari umubumbyi abumba ibintu byiza aba afite isoko, ntabwo ari ukuvuga ngo abibumbira ahandi hantu hatazwi n'ubuyobozi, hatazwi n'ahava. Ibintu byose abikora ku mugaragaro, aba afite abamwitayeho, aba afite abamusuye n'abamutera inkunga. Nta n'uwo mbona njye ntawe. Murakoze cyane.
Yeah, urakoze. Ku murongo wa telefone dufite abantu batatu. Dufite Wilson, Joseph na Sylvestre. Reka nsabe Joseph na Sylvestre bihangane, duhere kuri Wilson. Wilson, ikaze. Mu Buhinde murakurikirana Ijwi rya Amerika mukumva ibiganiro byacu?
Ego.
Ni byiza, ni byiza. Nuko rero warushatse kugira icyo uvuga kuri iki kiganiro.
Ego, icyo nshaka kugira shikiriza nariko ndumvirize ubutumire mwatumiye iyo mu Rwanda ntugira icyo nshikiriza ko kimwe nari kungerageje kuraba cyane cyane ku ruhande rwo mu Burundi. Abatubyita baba mu mitumba usanga ari abantu basigadwa inyuma n'iterambere gereranije n'irindi iterambere rishikira abakenyezi bo mu miji bo mu masantre kuko bobo uranze nk'aya mashuri hamwe aba yitwa ko aharanira agateka k'abakenyezi cyangwa n'iterambere ry'abakenyezi usanga bagarukira cyane cyane hajya hajya tubona mu masantre no ku maprovensi ariko babandi bo kugatumba usanga iterambere bitabashikira by'ukuri hama ikindi nacho muri ayo mashyira hamwe ajedwe iby'amaterambere nyine nk'uko nako ndabivuga n'abitwa ko biyungunganya by'ukuri ngo baje hamwe usanga uburyo bwo uburyo ahandiko ndavuga uburyo bw'amafaranga usanga ari ibintu bibagora cyane kuko byaterambere ntibibashikira neza rero icyo nashaka kuvuga ni uko abakenyezi bo mu byaro abakenyezi bo mu mitumba n'abantu novuga mvuge yuko iterambere ritabashikira cyo kimwe nuko rishikira abandi abatwita ko bijya batwita ko baba ahantu haba hari iterambere ry'ukuri riboneka kuko nk'umuriro amazi meza biragora cyane ko bibashikira kandi iterambere niyada yuko ahanini riba rishingiye kuri ibyo
ye mukanya twari turimo tuvugana na Philbert Muyinga atubwira ati abakenyezi bo mu Burundi bo mu byaro bateye imbere nta bibazo bafite cyane wowe urabibona mu buryo butandukanye
kewe ndabibona mu buryo butandukanye cyane kuko uravye umukenyezi wo mu mitumba abakenyezi ba ruguru hari benshi turabibona bakigendesha amaguru masa batagira ibirato byo kwambara impuzu wambara usanga ari ikibazo rero nko muri niyo hajemo n'ibintu by'imigambwe urinzi bana abantu ariko baragwanira ziriya mpunzi z'imigambwe ugasanga yambara kuva ku wa mbere gushyika ku w'imana icyo ni cyerekana yuko nta terambere ry'ukuri ry'umukenyezi wo mu cyaro rihari njyewe sindabibona nacyo kimwe n'iyo mwene wacu ngira ngo yoba yari karavuga bamwe ariko ndavuga usanga baba ku masantre cyangwa baba mu miji
Wilson urakoze cyane kuri icyo gitekerezo usangiye n'ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane namwe.
Ye, yeah, ugire umunsi mwiza kandi. Melon Wilson ati usanga iterambere ryibereye mu miji mu cyaro ntabwo rigerayo mu byukuri. Ibyo bintu murabibona?
Ibyo bintu ushobora kubibona mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bitewe n'uko mu miji haba hari ubushabitsi bwinshi cyane butandukanye ariko wa mudamu wo mu cyaro ni ukuvuga ngo nabyuka akajya guhinga mu murima we agahingura araza akarabe ajye mu rugo ariko mu mujyi ni urugero nguhaye mu mujyi niba ni urugero umudamu afite akazi ko gukora isuku ahantu runaka aragenda yikore saa tanu nimugoroba nka saa munani wenda aba afite wenda nk'ikiraka cyo kujya gukora isuku ahandi cyangwa wenda cyo kujya mbese ashobora nko kuba afite nk'ibiraka nka bitatu ku munsi ariko umudamu wo mu cyaro impamvu ubuzima busa nk'aho bwenda gutandukanaho n'uwo mu mujyi we ubushabitsi buba ari buke niyo mpamvu rero hariya tujyayo tukamushishikariza kugira undi mwuga yakora niba atahinze akaba afite ikindi kintu afite ku ruhande ari bukore gishobora kumubyarira inyungu
reka twakire na Joseph ikaze mu kiganiro muri sanga
amahoro Jeffrey Mutagoma
uracyahumeka
turaho
aho mu majyepfo y'u Rwanda muratangaza iki
turabona rwose umuhindo ukomeje nta kibazo abaturage barimo barahinga ibishyimbo rwose urabona ko birimo bigenda
yewe ngaho rero tanga igitekerezo cyangwa ikibazo
banza ndamukize uwo mutumire
arakumva
rwose mbanze kumushimira icyo gitekerezo cyiza bagize cyo gushyiraho umuryango wo guteza imbere umugore wo mu cyaro ariko burya baca umugani ngo imihini mishya itera amabavu. Nagira ngo mwibarize mu ntangiro zo gutangiza uwo muryango ingorane baba barahuye nazo. Sawa, akabazo kanjye karako. Murakoze.
Urakoze Joseph, ariko uziko nibagiwe kukubwira ngo mubwire aho uherereye, dore ko jyewe nari mpazi, mubwire kugira ngo amenye aho uri, wenda wasanga bafite na gahunda zo kuzahaza mu minsi iri imbere.
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo aho bita mu karere ka Kamonyi.
Ye, urakoze cyane. Rero uti ibibazo ingorane bagiye bahura nazo nizihe bagitangira mu myaka ibiri bamaze bakora?
Nibo bagenda bahura nazo mbese ubu ngubu.
Urakoze cyane Joseph, ugira umunsi mwiza.
Sawa namwe twese hamwe.
Ye. Ikibazo ni rwawe rero Meron.
Urakoze cyane, arakoze. Ingorane ntizabura mu gutangira, mukabanza kugeraho izo challenges, ariko iyo birangiye mufata umwanzuro. Wenda ikindi nuku kugira kwemerwa aho nkaho ujyanye uwo mushinga wawe, kugerayo kugira ngo ukusanya abantu, kugira ngo mbese uhindure umuntu icyo yatekerezaga, cyangwa se umwumvishe uburyo wowe icyo uzanye gishaka kumugirira akamaro kuruta icyo we yatekerezaga. Ariko ntabwo navuga ngo ni ingorane zikomeye, ibyo twabonye tubinyuramo birarangira. Ndumva ari ibyo. Nago inzitizi zabaye nyinshi. Murakoze.
Ye, reka twakire na Sylvestre.
Hari ibintu bihari ku isi. Ibyo bintu bihari ku isi bitabonye abantu. Isi yarahindutse.
Sylvestre.
Hari abantu usanga.
Reka twakire Domisie, ndumva Sylvestre tutarimo kumwumva neza. Domisie, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Yego, murakoze.
Uherereye he Domisie?
Jewe mperereye mu ntara ya Cankuzo muri komine ya Mushiki.
Aho ni mu Burundi?
Yego me.
Igitekerezo cyangwa ikibazo?
Ubu ntitukibatura ku murongo, gusa umuntu anatura nko kuri Facebook cyangwa WhatsApp.
Ariko mushobora no kutwumvira. Mushobora no kutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave. Nari nkubwiye nti mushobora no kutwumvira kuri ya mirongo. Komeza.
Nagira mbaze umuntu uravuga yuko ku bijyanye n'iterambere ku mukenyezi n'iri minsi. Ndarimo ndaraba ku ruhande rwose, kubera ko ubuzima nka bwose nirabukingi. None sinzi icyo bokora, ubona aho ku biki kugira ngo nawe ashobore gushika ku iterambere rirambye. Sinabikisha menshi nacyo.
Urakoze Domisiano, nuko nyine wagize ikibazo cyo kudakurikira kubera ko utumvaga radio, ariko ni rishyira hamwe nyine bashyizeho rigamije kugira ngo ryunganire umutegarugori wo mu cyaro, ribinyujije mu mahugurwa, mu kubigisha ubumenyi ngiro n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Bwana Domisiano,
yego nta kandi gatoya nako mushobora kumumbariza. Halo, neza barashyize ukuntu bagiye bashikira nko ku mirimo aho bagiye babaherere, cyangwa iyo bagiye barabivuga ku maradiyo ko mbona n'abenshi badafise n'umwanya wo kumvirana.
Ye, urakoze cyane Domisie, hano ugira umunsi mwiza.
Yego, murakoze.
Ye, reka twakire Sylvestre, hanyuma Meron aze kubasubiriza kimwe. Sylvestre, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Ndakumva cyane Rwema, nambaro Rwema
singe. Wawe dusanga ngira ngo uraganira n'abandi bantu, ariko noneho tugeze amahirwe turakubonye. Urahagana he?
Aya kumbaza aho ndi ubireke baze tuganire gusa.
Ngaho duga ku ijambo.
Nge ndiko ndavuga yuko. Tuzani yote bakenyeye. hari ibibazo byinshi bihanze abakenyezi za nuko iyo bamaze kwiguza usanga hari ikibazo babuze imirimo yo gukoza cyo kwiguza ibyo turiko turaganira azogikuraho gute ko dushaka ko abantu bagira imirimo baratera indwara abantu kuko urabona izo za filimu zadutse kubera abantu batagira imirimo bakora mugati usanga bariko barakwiga uburwayi mu bantu none ibyo bintu bizovaho gute kandi abantu batagira imirimo bakora birigwa barayorera ugasanga ntibarima uragira n'imirimo bakora mu mashyirahamwe ibyo bintu bizovaho gute nicyo nabarize
kwiguza kwiguza ushaka kuvuga nibiriya byo gucuruza imibiri yabo kwicuruza
kwicuruza no kutagira imirimo bakora bagaca baguma bicuruza bakabura icyo bakora bakabura amashyirahamwe bashyirahamwe kugira ngo bakorere hamwe barondere ibyo bakora amaronde ibyo bajya kuko urabona abagwaye filimu iyo agwaye filimu arondeye ibyo kurya iyo ameze ya mbere arondeye icyo kurya none iyo azobikurahe atari kurakora aza kwiguza akabura uwo yiguzaho
ye urakoze cyane Sylvestre. Reka dusabe David na Raymo bategereze gato turaje mu kanya, ariko mbanze mpe Melone akanya. Melone, mu bikorwa mukora harimo no kurwanya uburaya?
Iyo mishinga na uwo mushinga wo kurwanya uburaya, iyo turimo kwigisha umugore wo mu cyaro tumushishikariza haba hakubiyemo inyigisho ndende cyane, ariko twagiye tuvugaho nkeya. Inyigisho ndende no kurwanya no gushishikariza umugore kujya kwitabira gahunda z'ubuzima akamenya uko ahagaze, ariko n'ibyo byo kurwanya uburaya cyangwa se izindi ngeso zitari nziza nabyo biba birimo. Ariko nanone tugahera ko buriya ajya kujya muri izo ngeso ni nko kuvuga ngo abafite umwanya munini wo gukora ubusa agatekereza ibindi, ariko wa mugore wo mu cyaro cyangwa se twege turi ku mugore wo mu cyaro wenda ntago haragerayo uwo mugabo buraya hariya ntago hari cyane niyigiye ntago ubona abo bantu. Ariko tubashishikariza ko igihe cyose umugore agomba kuba busy, agomba kuba afite ikintu akora. Nahoze mbikubwira ngo niba mu gitondo afite gahunda no guhinga wenda agahingura agategura ibyo mu rugo agategura iby'abana bava ku mashuri n'iki, amasaha y'umugoroba agomba kuba ari mu ishyirahamwe cyangwa se muri ya makoperative yabo hari ibyo bize barimo gukora cyangwa se hari ibyo barimo kwiga. Twebwe nicyo twibandaho kugira ngo ye gupfusha umwanya we ubusa. Ndumva ibyo byo kwicuruza byo tubikomozaho tubashishikariza gahunda zindi ndende tuba dufite, ariko hariya nta ku mugore wo mu cyaro turi kuganiraho ntabwo birahagera, bikunda kuba mu masante.
Ye, reka twakire na David ku murongo wa telefone. David, kaza mu kiganiro muri sanga.
Nakoze cyane.
Urahagana he David?
Mu Rwanda.
Ye, ni ikibazo ni igitekerezo?
Ni igitekerezo ko gisa nk'aho ari inyunganizi. Umuturirwa numvise avuga nyine ku mishinga bafite bagenda bakora mu byaro cyangwa se hirya no hino. Ariko usanga hari ibyaro bitagerwamo wagira ngo ahari ntibahaze cyangwa se hari uwababuje kujyayo. Ubu usanga imishinga myinshi cyangwa se gahunda nyinshi zijya mu burasirazuba mu izina nshya zegeye Kigali, ariko iyo ugiye nko mu burengerazuba nk'ahantu za Ngororero usanga umuturage cyangwa se umugore waho wo mu cyaro aracyafite imbogamizi nyinshi zituma adatera imbere. Yo mu mudugudu ubu mperereyemo hari urugo rumwe nzi dukunda kugira amakimbirane aterwa n'uko umugore wo muri urwo rugo niwe ufite inshingano, niwe ufite buri kimwe cyose, ni ukuba niwurira abana amashuri, niwuhinga, kandi ugasanga ibyo akora umwaka urashira nta kera keza aguze, kandi afite umugabo cyangwa se afite uwo babana, ugasanga umugabo niba agafaranga kabonetse arigira mu byo kunywa kinywera, ugasanga kandi umudamu wo mu cyaro cyangwa se uwo mudamu wamugira inama ukamubwira ati se wenda bigeze ku bayobozi urebe icyo bagufasha, ugasanga muri make abadamu bo mu cyaro cyangwa se abagore bo mu cyaro bacyafite imitekerereze iri hasi, kuko barakora bakavunika ariko iterambere ntibarigereho, kandi bakora kandi bavunika. Nkeka ko rero mu bufasha uwo mutumirwa akora cyangwa se muri gahunda zabo bagakwiye kujya bamanuka bakajya muri bya byaro biri kure ya Kigali, biri kure ya Kigali, ntibakorera hano hafi, wenda ndikwinda kuvuga uturere, ariko usanga ibikorwa byinshi byibera mu ntara zegereye Kigali cyangwa se mu turere twegereye Kigali.
Ye urakoze cyane David. Ugira umunsi mwiza.
Yego murakoze namwe.
Melano urabyumvise?
Ndabyumva ariko ntago ari ukuvuga ngo twibanda mu mujyi cyane, wenda ntago nzi, hari imiryango igiye itandukanye ifite imishinga itandukanye ku iterambere ry'umugore, ariko tukaba dufite ni nko kuvuga ngo umutaka munini cyane tubikoreramo kandi udushyigikiye ariyo leta, ariko leta igera hose. Ushobora wenda umuryango wanjye ushobora kuba utarabona ubushobozi bwo kugera mu iburengerazuba mu turere dutandukanye, ariko icyanzu cyo ni uko leta yo ihagera irahagera, kandi mbanzi yuko ntago yavuga ngo baratereranywe cyane, aho tutarageraho leta yo ibihari, natwe tugerayo kunganira leta ariko leta yo ibihari ikora.
Yanavuze ati
turabafatanyabikorwa.
Yanavuze ati umugore wo mu cyaro rwose ntabwo ari umunebwe, ati arakora ariko akabira n'icyuya ariko umusaruro ntugaragare, bipfire he?
Biterwa, hari igihe ni imbaraga kandi abafite ubushake bwinshi bwo gukora, ni wa muntu udashobora kwinubira gukora amasaha menshi, ariko atowe usanga kenshi koko abavunika, aho naho hakenera ubukangurambaga bwo kwigisha. Ubwo haba hajeho kwigisha umuryango, noneho umuryango rusange umugabo akumva ko agomba kuba kugira inshingano zo gufatanya n'umugore we kubaka urugo ntaharire umugore gusa.
Urakoze cyane. Ku murongo wa telefone dufite na Raymond Ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
Gisozi.
Ni igitekerezo utanga, ni ikibazo?
Nagira ngo mutumirwa mubaze ese kuki ngo abagore bo mu mujyi ngo barasobanutse koko, ese kuki batabigisha ngo basubire handi aho bakomotse bigisha abagore bo mu cyaro ari henshi, kubera ko batabigisha. Akandi kantu ngira ngo mwongerereho, hari ubushakashatsi nshobora kuba narakoze nanjye kuba kuri sosiyete cyangwa ku bagore bashobora kuba bariteza imbere mu karere ka Bugesera, araza nk'uko nguko niba yaragiye mu kibina cyangwa mu itsinda nk'uko yigeze kubitubwira, umugabo we akaza kumushuka ngo nangoboka, bamaze kubitsamo, ugasanga nta kindi kinagiye kubakoza, agiye kuyanywera. Nk'uko nguko niba ari uguhinga, arajya guhinga wenyine, ajyana ibintu bimwe mu Rwanda kuragira byaraje kuzamuka, ataganya isuka, umugore afite amasuka abiri, afite na ya hene wenda tuvuge n'abana bayo, yikoreye n'ijerekani, afite n'agafuka kariho ibijumbukire. Ibyo ngibyo naho ndabikora ubushakashatsi mu karere ka Rulindo ahantu bita Itumba, ugasanga ni ibintu bibangamiye umugore cyane. Ariko se bizacika gute tuvuge ngo bicike ijana ku ijana cyangwa mirongo inani ku ijana, ariko basanga nyine abo mu mujyi barasobanutse, ariko bo mu cyaro bo
bazapfa kwa kundi ni kwa kundi gasanga nta kigenda. Rero ibyiza kuri uriya mugore yizigamira nanewe ngo amafaranga nayo ntabwo ari ay'umugabo. Uko njye ndumva icyo bitekerezo byanjye ko mbyumva ubushakashatsi abagabo nabo ni ibisambo. Umugabo akagenda aho kuguza umukabari akarihirayo ibintu byose afite ibyo byose iz'urugo zose navuge ngo ni iz'urugo akazikorerayo kurya kunywa byose kandi kanadakora nuko.
Ariko si abagabo bose remo ngira ngo aho ngaho urimo urafatirana muri rusange ariko ntabwo ari abagabo bose ngira ngo iyo uvuga uti hariho abagabo bamwe na bamwe
ibyo nibyo umuntu aba aragiye wenda abona ibyo akora ubushakashatsi gute nyuma yarangiza akaza no mu rugo za munyu abira babaza ibyo arimo ushaka umuntu umwe wo gusaka isabune ibyo kurya na twaduhingabijeje ugasanga umugore nivunitse cyane ariko umugabo akamushuka ngo ngo tubigurishe.
None rero uravuga uti
nubigaruka ibyo bintu nimitwe yagagombye kuba yagarukaho cyane. Urakoze
urakoze cyane komere ku gafaranga kabo
cyane. Icyo nakubwira cyo iyo bijemo ibyo ngibyo haba harimo niba wenda umugabo asahura urugo ajyana ahandi kandi we ntacyo yinjiza aho ngaho haba hajemo icyo twakwita ihohotera. Kandi ihohotera mu Rwanda rirahano, hari amategeko ahana ari icyo gihugu. Iyo bimeze gutyo umugore afite uburenganzira bwo kwiyambaza inkiko cyangwa ubuyobozi kuko aho ngaho ntabwo nanone yarebera. Hari itegeko ribuza iyo mwashakanye gusahura urugo ujyana ahandi kuko mwese muba mugomba kubaka urugo mugashaka iterambere ry'umuryango. Icyo namubwira cyo ni uko arimo kuvuga en general avuga ko abagabo ariko bameze ariko ntabwo ariko bose bameze ako izo kazi bazirimo. Nicyo nakubwiraga rero none se yirengagije wa mudamu ushobora nawe kwicara mu rugo umugabo akaza yasinze umugore nta kintu afite cyo kugaburira abana ahubwo ugasanga aranakubitwa cyangwa se harimo ihohotera rirenze ukwemera. Ariko cya gihe wa mugore niba afite imishinga ye niba afite iterambere rye wenda umugabo we akagira icyo kibazo ntabwo wenda ntabwo navuga ngo icyo gihe haba hari amategeko agenga ihohotera haba hajemo ihohotera
biba bigiye mu rundi rwego. Reka twakire na John.
Hello, amakuru.
Amakuru ni meza John, urahagana he?
Jewe ndi mu gihugu cya Finland muri Europe.
Aho ngaho muri Finland mwumva ijwi rya Amerika?
Ya, turabumba tuce kuri interineti.
Nuko rero John, ngaho komeza utange igitekerezo cyangwa ubaze icyo wenda kubaza.
Ndashimye bwa mbere kuri uwo mama ku cyumviro bafite cyo gufasha ba mama, ariko jewe uko mbibona ndatandukanye gatoya n'abandi batanze ibyumviro ku byerekeye ukuntu umumama w'umunyarwanda w'umurundi ndetse mu bihugu bimwe bimwe bya Afurika usanga bo basigara inyuma mu by'iterambere. Ndatandukanye gato n'abigeze kuba batanga ibyumviro. Ukuntu rero ntandukanye nabo ni uku twebwe muri Afurika hari ukuntu badusizemo fondasiyo yuko umumama wewe ari uwo kubyara, umumama ari uwo kujya kurima. Ariko ntandukanije gatoya iyo mico y'iwacu n'imico dufate nk'iki gihugu ndimwo, umumama ngaha araba umushoferi, umumama araba umwubatsi, umumama aratwaza ipikipiki, aratwaza intuzi. Ariko je ndibuka nkiri muto warabona umumama ari kuri vuba ariko atwaza imodoka abantu tugatangara ati umumama atwaza imodoka. Ibyo bintu rero byatumye abamama basigara inyuma mu by'iterambere kuko umuntu atera imbere ari uko akoze ibikorwa. Rero twagumana ya mentalite yuko umumama we afite ibikorwa hanyuma umupapa nawe agira ibikorwa byiwe ibyo bizoguma bidusubiza inyuma no tanga nk'akarorero dufate nk'ahantu amamodoka asanga afatira abantu abakura habunguza batwara ahantu asanga nk'abantu b'abashoferi n'abantu b'abagabo gusa abakomvuwayeri n'abantu b'abagabo nti ka kantu ntikaratuvamo yuko n'umumama ashobora kuba umukomvuwayeri umumama ashobora kuba umushoferi icyo rero gituma abamama basubira inyuma rero nkaba ndiko nshimira uyo mumama nawe yavuze ati reka turabe ukuntu twokwigisha abamama icyo kintu ntibagishyira inyuma tugerageze kubakuramo yuko akazi kanaka ari ukumuntu kanaka akazi kanaka ari ak'umupapa cyangwa umumama ibyo bintu bizotuma dutera imbere rwose birusha nk'uko biri kubera tuzoba tuvuye muri bimwe batushyiramo kera ariko isi nayo iguma ihinduka kandi uko ihinduka tugeza kujyana nayo nicyo nagomba gufasha mu ncamake murakoze
urakoze cyane John kuri icyo gitekerezo ugejeje ku bakunzi b'ijwi ry'Amerika ndumva atari ikibazo ahubwo watwereraga mu kiganiro utanga igitekerezo cyawe cy'uko ibintu byarushaho kumera neza ugira umunsi mwiza aho ngaho muri Finland
yego namwe murakoze mugire umunsi mwiza n'ibiganiro byiza
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda twakire na Wasafi
yego ndabumva
Wasafi ruhagana he
mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo murenge wa Kinyinya
aho muri Rulindo bimeze bite
turabona n'imvura igiye kugwa nta kibazo
nuko ni igitekerezo ni ikibazo
okay njye wenda numvaga ndavuga abamama uko ubu ngubu bari ntago ari nka kera wenda nabwisanzure babaga bafite ariko ubu ngubu urabizi ko no muri leta bayobora nubwo wenda abayobora tubarengana abo mu mujyi ariko na hano mu cyaro baba bahari bayobora uko biri na wenda barahohoterwa ariko si cyane nka mbere kuko ubu ngubu hashyizweho ngo n'akagoroba k'ababyeyi hari igihe kigera bakagakora bakavuga ibyo ibibazo bahura nabyo mu rugo bakabicokereza aho ngaho biri bagataha mu rugo ari amahoro nta kibazo gusa nimba barahohoterwaga ubu ndumva atari ko bibiri cyane cyane
urakoze cyane Wasafi ntabwo turimo tuvuga ku ihohoterwa ry'umutegarugori twari turimo tuvuga ku iterambere ahubwo ry'umutegarugori wo mu cyaro ariko ndagushimiye kuri ibyo bitekerezo utanze ugira umunsi mwiza Melon mumaze gufasha abategarugori bangahe mu myaka ibiri mumaze mukora
murakoze cyane kugeza ubu tumaze gufasha amatsinda 12
ibwo amatsinda ni ukuvuga itsinda riba ririmo abantu bangahe
itsinda biterwa na hari igisanga ririmo abantu 20 hagati ya 20 n'8 na 30
ubwo ni ukuvuga
tukabagezaho inyigisho zitandukanye ubukangurambaga twatangiranye n'ubukangurambaga cyane
ubwo ni ukuvuga abantu barenga 360 hafi mu Rwanda hari inzego zitandukanye zifasha mu iterambere ry'umutegarugori ndetse na leta ubwayo irimo mukorana mute nabo bantu kugira ngo mudasubiramo ibyo bakora cyangwa ngo nabo nibaza basubiremo ibyo mwamaze gukora bigabanye imbaraga zakagombye kujya mu iterambere ry'umutegarugori wo mu cyaro
dukorana ntago niba ni urugero tugiye mu karere ntago tugiye mu murenge runaka mu karere ntago tugenda tugereyo ngo pango tujye mu bikorwa runaka tugomba inzego z'ibanze ziba zibizi tumenyesha inzego z'ibanze tuba turi kumwe n'inzego z'ibanze tukabaha raporo baba bazi igikorwa twakoze ku buryo n'iyo hagize abandi baza babagezaho ibikorwa bafite mu gace kabo bashobora kumenya ngo ibi byarakozwe ku bantu runaka noneho byakorwa niba bisa n'ibyakozwe reka twabishyira ku kandi gace bitarageramo dukorana n'inzego ntago ntago tugenda twenyine.
Ariko Melon, je hari ikintu cyantangaje uziko ikiganiro cyacu gishigaje minota 2 ngo kirangire, ariko kuva igihe twavugiye nta mutegarugori wigeze aduha telefoni ngo tumuhamagare tumuhe umwanya atange igitekerezo. Nta mutegarugori, abantu bose bavuze n'abagabo gusa. Kuki abategarugori badafata ijambo ngo bavuge kuri gahunda zibareba?
Nakubwira abategarugori bari ubu ngubu igihe tugezemo, igihe turimo, ntabwo gusanga umugore ukitinya ntabwo ni bakeye. Ahubwo wenda icyo n'abantu badakunda wenda nk'aya masaha urabona ni saa kumi, abantu benshi baba bakiri bize mu kazi, ntabwo nta mutegarugori urahamagara. Aya ni amasaha akomeye, barimo bariruka barajya gucyura abana, bari mu kazi ndetse barashishikaye cyane.
Ariko buriya barimo baranatwumva. Reka rero
barimo baranatwumva.
Dushigaje umunota umwe, reka nguhe akanya ufate umwanzuro mugufi cyane kuri iki kiganiro twaganiriye, ugire icyo ubwira abateze amatwi Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane. Icyo nababwira cyo ni uko mu Rwanda aho tugeze ni heza cyane. Umugore ntabwo yigeze asigara inyuma. Aba umugore yaba mu cyaro yaba mu mujyi, n'ubukangurambaga dukora biba ari uguhindura imyumvire ya bamwe na bamwe batarabyumva cyane, cyangwa se dutanga ubufasha ku babyumva ariko badafite ubwo bufasha bwo kuba bagira icyo bakora. Ariko umuvuduko w'iterambere igihugu kiriho, umudamu wo mu cyaro ntabwo navuga ngo ameze nabi.
Urakoze cyane Madame Rutagengwa Melon ukuriye Save Community Initiative. Mateza amatwi n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma na Fatou Alimas Karara kuri mikro, mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.